kutoka kwa mama, ukimya na pole kwa baba. Katukutanisha na bana, baby. Macho yako yanitazama sana, kama uliniona jana. Moyo ndani unabishana, atanzaje kuongea kweli ya nishamvuruga. Kwa hiyo anavuta muda, sio siri ya hataki kunikosa. Muda wote najaribu, nia yake ndio karibu. Akasema kwangu njo,
kwangu njo mama ya kae,
kwangu
njo mashiri, come to me.
Looking at me, pretty girl looking so sweet.
Yeah, she knows
I'm looking at her, trying to have her come to me.
Oh, the club is on fire,
and it's not hard to see
that you're my only desire,
and you're the only one I need.